Tanzania, nchi yangu, Taifa Stars, chama langu, tunania, tuna nguvu, vipaji mashuhuri, wachezaji shupavu. Tusupporti timu yetu, wenye shida na raha. Wawakilishi wa taifa. Kwani wao wawezi wana nini? Na sisi tushindwe tuna nini? Taifa Stars Tanzania ndo kubwa lao. Kwani wao wawezi wana nini? Na sisi tushindwe tuna nini? Taifa Stars Tanzania ndo kiboko yao.
Taifa Stars,
wendo mdundo,
wanajeshi wetu.
Wachezaji mjitoe, kwa nguvu na jasho lenu, kupigania taifa, nino mashujaa wetu. Mohamed Hussein twende, Aishi Manula twende, Bakari Mwamnyeto twende,
Vaini Gwanda twende,
Kitramu Nchimbi twende, Joni Boko twende, Fei Toto twende,
Beni Gwanda twende,
Kerasto Nyoni twende, Saidi Ndemla twende, Dixon Jobu twende,
Vaini Gwanda twende,
Keusi Kaseke twende, Lukasi Kikoti twende, Faridi Musa twende,
Beni Gwanda twende,
Adamu Adamu twende, Juma Kaseja twende, Shomari Kapombe twende,
Vaini Gwanda twende,
Kimidi Mao twende, Bona Samata twende, Semoni Msuva twende.
Chimbeni Gwanda twende.
Taifa.